mwaramutse neza dususuruke shutiza dususuruke ibiganiro byanyu byose bisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
twanyita mwene Karori abandi mu Rwanda i Kigali nkaba ntashya umuryango wanjye uri mu majyepfo harimo papa na mama n'abavandimwe banjye nkasuhuza na muzee wanjye sogokuru nkasuhuza n'umutipe witwa bakunda kwita ruhu rw'inda nkasuhuza na murumuna wanjye uri aho muri Amerika i New York n'izindi nshuti duhurira kuri Facebook ntarondoye amazina by'umwihariko ndatashya abantu baherereye mu nkambi ya Mahama n'abantu barwariye mu bitaro bya Masaka na no mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare aba nifuza indirimbo yitwa Sugar Daddy ya korali Twiyarure Kabeza kandi usuhurize na Eric bagiriye ubusa ndamukunda cyane nawe Kamirindi ndagukunda wowe urabizi
ndagushimiye cyane pe naho ubundi bagira ubusa ubu ngubu ndibwira yuko ari mana twumva rwose
yego
umunsi mwiza
yego namwe
Tu rabbi mezzo se ntashugambane ari nabafuguzi nimwumve yoshano ibyo byose biyerekana wisigeze ubukungu bwisigara hungabanye dore amafaranga yataye agaciro ubunara jyano Ijano ino java ini baso Abanu vikombe kakutelezi Imjigara gandyo ya vayurgacha Abakabo basinji guabandi bakabo Abagore basinji guabandi bagore Bagaste zera na wakako
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com. Nkunda Shimwe Nehemi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho Toma nkunda yego ndaho ndakomeye nawe se namahoro. Urakomeza rero uti mperereye DRC muri Kivu yepfo. Ndasuhuza ababyeyi banje abarimu dukorana kuri école primaire Tubangwa Tulambo n'abantu bose banzi ku izina rya Shimwe Nehemi nkunda ndetse namwe banyamakuru mwese. Indirimbo ni Mwana wa Damu ya Orchestre Impala. Nkunda ubundi iyi ndirimbo yitwa Niki watanze kandi ntabwo ari ya Orchestre Impala ahubwo ni ya Chorale abagenzi y'Abadventiste bo ku Muhima I Kigali mu Rwanda. Niki watanze.
Abasore beza bitonaga
Susuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza numero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com. Tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Nereka k'Imana Kigali ku Kicukiro. Usuhuza umuryango wanjye uri Muhanga. Usuhuza n'abavandimwe wanjye bari Gikondo. Chuti wanje witwa Sengaga Emiuri Gikondo mu Amera kare mbono noneho
kitwa ngo iki
cyako umusaraba wa Jay Polly. Murakoze cyane.
Na urakoze cyane, umunsi mwiza.
Yego namwe.
Bobo prend the beat. I'm coming home. umukambwe bad drama the main barabiz the main
byari
bigoye cyane marina urabizi manu shime kuri chapter
amahoro
kubanje shalom shalom abadapfuye barabona na amina amin nkuko bidahira bose ukiriho shimira imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi yesu yatatumiwe azana umunabi mu nzi wanjye nta rwango intonganya zivuga nta sikuzije jay pali w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo itariki nimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari kwicupa amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti ko bambwiye bati yagiye kera kuza bati niba ari kabakana simbuke panda gari bati niba ari umutari na jipingu twemere amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro inkuru yari je kumvuga ati fina radios abavuga batanzi bati navumwe n'umugome abanzi neza bati ni impanuka si uko ari mubagize aho nari habo twabanye n'imbarwa kirwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa
tekukurikanye kujabula ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya
batikabaka kukurekura ntibishoboka abametre n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizinyi zavuze ko ntakiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo sanuri kurota nkanuye ndi umugabo ndashona ntinakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupfapfa w'uburakari buse vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo uwababeshya ko ari kubwe yababeshya nihashimwe imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya ni ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba metse ni yale yale bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara sana maze Jay Polly Bobo Crew
everybody say I'm coming home
coming home
I'm coming home
yeah and the sky is not the limit
coming
I'm coming home coming home
yeah
come I'm on
coming home no what
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo.com ahanditse ibiganiro umuziki adresse yacu ni radio yacu @gmail.com naho facebook ni voa radio yacu dusoreze ku butumwa bwa Dusengimana Jean de Dieu w'imuhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabakunda Dusengimana we natwe turagukunda pe urakomeza rero uti ndasaba indirimbo nzataha Yerusalemu nshya ni ya Cyprien Rugamba ishimishe abimuhanga bose n'abagatolika bose murakoze Dusengimana Jean de Dieu na urakoze nshuti zacu mwese kandi uko mungana namwe rwose murakoze cyane mugireho ikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Yeah. uzanjana kwa data maze neze kwe musingi ze murori janima
Nipe mapenzi mali, nipe mapenzi mali.